nzashira Yesu nuwanjye nubwo byose byabora Yesu bwaro wanjye ubu harijimye niturarebiwe tuzanezerwa cyane nitubana nawe Yesu bwaro wanjye
umutima wanjye yarabuhagije ubu ndi kumwe nawe Yesu wanu wanjye
jenda wadupuwe naho gatinda guca Yesu bwaro wanjye
umutima wanjye ya
Ooh. Zatu zakar makawe na none. Hallelujah. Yes, sir, I'm here.